The international community didn't pay much attention to the ONLF until April, when the rebels wiped out 65 Ethiopians and 9 Chinese workers at an oil field. This man planned the attack.
Laakiin waxaan ku qanacsanahay dhimaglo marar farban hay'adahan u digni oo nir arinta ogaadeenaya shidaalka cidna ma baari karto ay ku soo indhaadeen hadday ku dhinteen intay ku soo indhaadeen baanti Ethiopia soo sheegeen